utabukile uyamduduza umhlabele ukhathazekile uyamkhulu umhlabele bajabanethi nasifundile kodwa imisebenza sijule uduba bamila ngukile ndoda nabo uyuzama awuyimlomvuka ngiphikelele ejozi buye eduba nakhona isibana ngistola akule ndlela nabangana ngisaba friends of you when the days are dark now I know mama wayeshilo ngamalo isono sami ukwenza kahle banombo bangibeka amabala bala wala noma senza bala kuleko kwakho ntombi endalo uyangisiza uyangiqinisa wemalo wala noma bengikhwifa bengicisha uyangiphilisa ifula amasango mfana
yizo noma kungathembi ukhala kwathula imbulusa ingakhathisi osithemba noma wangathembisi ukhala kwathula imbulusa ingakhathisi
osithemba noma wangathembisi ukhala kwathula imbulusa ingakhathisi osithemba noma wangathembisi
I'm not going to be able to get my box. I'm not going to be able to get my box. I'm not going to be able to get my box. I'm not going to be able to get my box. Mandla mamdali ngeke angini ngiziqinisi olethi nalolalethile pheli iminyaka imile pilo nayo imile uma kumele kumele idlala ngithevelelile noma kungathembisi ngekungizwe ngithi mina angifisi ngibheke kungaphilisi bathi ngehla ngifuna ukuyiphilisi akushoya ngiphikisi vele phambili mina kungisi akushoya ngiphikisi vele phambili mina kungisi
osithemba noma kungathembisi ukhala kwathula imbulusa ingakhathisi osithemba noma kungathembisi ukhala kwathula imbulusa ingakhathisi
osithemba noma